ki salaan dhamaan inta boolka joogta in la ku jiraadaan haddii